Now they look what time. Chest and Martin alongside Dally so, Dally so, one day one time.
He said, he said, he lauka. Now I got pain, I'm baby, ni mashuko. Now they do na kuyenda kuchito. Ni pumpego na jinda. Manasha na yebe ya ni muta. Kaya kapena mazagulapo. Bosi esta de siba na gulepo. Kapena baby bide mazagulapo. Destiny ya bide mumayadi. Elo ni siri zire kumashati. Elo na jinga na yo hini kuta. Yesa ni kukuru za chate. Chamaraki na vika na mumayadi. Nakuila na vera chimusikana. Maboy siku mbuyo chini itana. Mamarasha, mamarasha. Na mushe antibawe chifuna marasha ni manguzule mulege ni janilesa
ladini mamona ndende kane music epo na kupanda yuwe kamarasha ooo nifuna chape ukale wanga ooo
unikoita ine mamini siba manje chito yanga usiwa kukamarasha ipofuta ushe usakwa jisa.
Na malasha lasha na njinga yo hola imwe. Ichi ni chikondi.